corona, olha, ele pôs uma aí, eu te digo.
Olha. Nossa, que um chifre é do Cristo. Aí, mana Milene. Basi, kabla sijasema moja, najua tumechoka, lakini nataka niulize kwaya imbe tu ninyunyizie stanza moja niwaambie kitu haraka. Stanza moja tu. Basi kuja nikumbile niendelee na speech. Basi familia ya rafiki yangu Profesa Ngome, mimi nimekuja hapa pia kusema pole sana na kanisa takatifu, naomba msamaha kwa sababu tulikuwa kwa matanga ingine kule Bumula, ambapo tulikuwa tunazika mzee ambaye alikuwa assistant chief kwa miaka 104. Najua tukachelewa kidogo. Marehemu Helen, mimi nimemjua vizuri na mwendo wa 2012. Alikuja kuniona kwa ofisi and I found her a very sharp lady sana, na pia profesa tukajuana, tukakuwa marafiki. Unajua kwamba tulikuwa kwa chama kimoja New Ford Kenya 2013, na hata wewe mimi najua nilikuwa nimesema wengi ulikuwa umeshinda tikiti ya kuombea kiti, na hata nikasema profesa apewe nafasi. Rafiki yangu yule Bakasa akaona vibaya sana. Kwa hivyo ni familia ambayo nimejua, na tarehe 10 the day Helen died alinipigia simu saa 1:19. Unfortunately my phone haikuwa karibu, nikaenda kuangalia asubuhi nikaona alinipigia at that particular time, kumbe pengine alikuwa anataka kusema kwa heri. It is sad that we have lost a heroine in Helen. Here lies a great lady in matters of empowerment, mambo ya shule na mambo ya wasichana. Na najua kwamba licha tulikuwa ulikuwa mrengo tofauti na mheshimiwa governor, Helen alikuwa ananisupport mimi. She supported me quietly, hata mahali Mungu hapo alinipigia debe na ndio nilisema Mungu fungua njia nikuje nifike hapa. Helen, nimekuja kwa na chopa kwa matanga yako. Na chopa hapa. Kusema kwa heri ya kuonana. Because you are a great lady. Professor and your children, take heart, and the entire family, tunajua it has been painful. You lost your mother-in-law the other day, na leo wakati huu umepoteza mke wako na watoto. May God comfort you. Na tunajua ukifanya mazuri tutakutana. Omenye na okolanga vindu vino vina vima lima li. Nendi fula ya kuile kimbe ni kikirile. Lakini kwa nakumu mboko kufaku vera Helen, we are giving her this entire. Ya pili, sitasema mambo mingi. Unajua mimi siku hizi siwezi kuongea mambo ya BBI. Mimi ni rifarini iko na sichiriba kwa mfuku.
Sichiriba.
Sasa timu zile za cheza ni hawa. Mheshimiwa Mnyenye na Ngabo Dan. Mimi wakicheza vizuri niko na sikiriba na kusema mpira iendelee. Wakicheza rafu natoa yellow ama red card. Ikizidi nasimamisha mpira. Lakini leo nasema ni kwamba soma the document because about your life. So many make an informed decision because that's going to determine how you live. Kuna mazuri, kuna mabaya, lakini hiyo ni yenu. Msome na muelewe let everybody read just like the president has said. I'm a leader from this region. Na mimi nataka kubalia na yale wengine wamesema. Ombanye siswa obirika subuhi. Ne siarisi. Wali na janja kupuruko osibirika. Awa mwende kuliana ndo opiju. Na zito kwa kwasi birika, mape mama na mundu areko yuko maso kama rupu, ndi areko vindu vindi, na afuko mchunga liye mrao. Wala o mkora, nisa mrao yako nende kisu wata. Na mwema ara fubo niye li roli li, mkabu ni jifaka jikuwa mkane jiroko chichamu. Sopaka kubiriki. Nefuwe sika waka kwenye mbanya aliwe mbira ali, oyima ke ngamilo. Oyime ngamilo no nende saji. Osa akulu mjana. Ewa ata ajita kama luwa buza mkoreba kwenye ngamilo. Ovane ende nyunguyo, nyeba yako kamila. Yungozi lefe, weza kubene ende saji efe, kwa hachako ni baku kamile, bako ne barigena, baku kamile kwa njia ilio sasa. Nemesema bako laba, wako lasa vya firi. Nemesema manjile, mi I went, niliweka vitu kwa Simba, nikaenda Nairobi, mambo ya 2022 Mungu ndiye atatupanga. You don't know who will be there. Mimi nilitaka kiti ya 2017 kuwa gavana, si kufaulu. Na si kuenda kotili. Nika kubali, kumbe Mungu alikuwa na makubwa. Unakwene ngogo upalia katakana uliye takusu na achaya. Na achaya na alefa, ndugu wange, kama nani ya kata mweshime wanga mati, ewa kule kasi yo. Kese ya kule yange, yo speak. Mweshime wa mwenye kule yewe, dani wanyama kule yewe. Rima muka yaku, ukiwa padirika, kiyo ni yaku. Ulima muka yaku. Hida, mwishowe, rifarini hawa. Wanaenji waka wa idabani. Nisese ya kusupporter, I support what you do. Support and we are going to have a lot of money. So that is the development that we want. So we are going to have a lot of money. But we are going to have a lot of money. But we are going to have a lot of money. But we are going to have a lot of money. But we are going to have a lot of money. But we are na wale story mbulele father na wola na ana kisakrimendo ari Yesu Kristo kama nende Pilato, Pilato alikuwa governor nikienda kumalisa mana kare babandu manye wa republic participation hapa wisa watu paina ya Yesu Kristo nende baraba asumbu hivu tubambe nani baribamba Yesu Kristo tupatie mbufu yetu mana mama kura wa msalaba mazo wakone kama kutata mbuka mewamba kwa msalaba mingi Nagani ya Mungu ni mwema. Mwema kufanya kazi kwa mwema kama viongozi, kawa ni yetu yende mwema. Matata hako hene nuchia kula hii, kuli hakana na.
Mati, anda kujiba.
Asante sana, speaker. Kama jamalizia father, tuna mheshimiwa Atoli, pia nimekuwa nimeketi hapo chini, ametoa ameleta rambirambi zake Profesa